Mr.
Nurula Aini, mtoto ananinogesha, mtoto ananinogesha bwana. Najilia vinyama maini, pilipili anavyoikomesha, pilipili anavyoikomesha sana. Nakuvisha medali ya mapenzi, baby wewe ni bingwa, baby wewe ni bingwa. Sifa zako wala sizimalizi, kweli Mungu kaumba, hakika Mungu kaumba. Nitadumu nawe daima na milele, hadi kadari yangu hee. Maruweruwe kichwa niki wewe, mweza kosha data hee, venye na kupenda vile hee. Toto bongela toto,
toto, to,
bongela toto,
toto, to,
bongela toto,
toto, to.
Nanogewa na yake mapocho pocho,
toto, to,
bongela toto,
toto, to,
jamani toto,
toto, to.
Ameniweza hadi maji naita ma.
Woo! Toto, Babele I'm busy, you know I love you. Katoto. Yeah. Ana uzuri wa sura na nzuri tabia, mtani mbona itachura na mguni wabia. Mtoto wa shura leo na kuimbia idea, na kusimiana na kuambia. Ukinzalia ntatulia nipe watoto, safisha njia nipite peku kama mboto. Ukinkimbia ni kulia tumbo joto, moyo utawaka moto unakwenda mara kulia kushoto. Hey bonge la mtoto, ungetulia tu chill uwe cool. Mapenzi nayo kupa yapo juu ya kiwango, yapo full. Na kama ni harusi basi tufanye mipango, usipinge rules. Tangaza kote mpaka barabarani kwenye mabango. Mina
wewe tu, nitadumu nawe daima na milele, hadi kadari yangu ee. Maruweruwe kichwa niki wewe, mweza kosha data ee, venye na kupenda vile ee. Toto bongela toto,
toto, to,
bongela toto,
toto, to,
bongela toto,
toto, to.
Nanogewa na yake mapocho pocho,
toto, to,
bongela toto,
toto, to,
jamani toto,
toto, to.
Ameniweza hadi maji naita ma.
Continuous.